changu wako usogeze hata kidogo. Na tena kasema Bwana, nitakulinda uingiapo utokapo. Kwa Mungu yote bure, anatoa bure.